Oh, oh, Shaka Zulu, yeah, yeah.
Gang, gang.
Lonely, out of trouble.
Ready for me ready, come ready. Hapa ndani umewasha moto.
Moto, moto.
Girl come nipige kimoko.
Moko, moko.
A real bad man, me no waste time. A pretty girl when you waistline. In a real life, you miss sunshine. Ni shake, shake, wiki wine, make you bend down. Ni sakara mi de, my baby girl come away. Katoto ba mi jo, anacheza ligi so. Anacheza ligi so.
Wake up mi gonna do, come on a surrender. Come on a surrender. Rudisha zote chini, tingisha mabega. Tingisha mabega, kame shika huku. Itisha supu, yeah. Kame shika huku, yeah. Itisha supu, yeah, supu, supu. Weka mikono tu.
Nipe ni kama tie chini chini. Leo siku shibi kwani iko nini. Weita ongeza chupa mbili mbili. Mbili mbili, yeah, mbili mbili.
Haya mambo na yofanya na yonanga kwenye video.
Video.
Umechemusha kili yangu nimelewa bila kileo.
A real bad man, me no waste time. A pretty girl when you waistline. In a real life, you miss sunshine. Ni shake, shake, wiki wine, make you bend down. Ni sakara mi de, my baby girl come away. Katoto ba mi jo, anacheza ligi so. Anacheza ligi so.
Weka mikono tu, come on a surrender. Come on a surrender. Rudisha zote chini, tingisha mabega. Tingisha mabega, kame shika huku. Itisha supu, yeah. Kame shika huku, yeah. Itisha supu, supu, supu. Weka mikono tu.
One popping, one for the ring. Get your baby. One popping, one for the ring.
Mama, my logos music.